akokunzima kungalinto
aphuphelelwa lithemba
lokunyemezela
kukhwixesha lobumnyama
akokunzima
Shut up.